asithembeke kutheni kulezi insuku nesikhathi esiphila kuzo. Isilingo sokufuna ukulahla iqiniso elimiyo leBhayibheli ngenxa nje yemhuheko yakulo mhlaba sikhulu kakhulu. Abantu bakaNkulunkulu kahlehle, amabandla namahlelo enza lokho kanye. Angubengelele, phine kwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngengosibonelo Bitingema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Noma ngabe uphila kuphi, kwisikompilo elinjani, noma ezweni elinjani, ukubonakala lomhlaba namazwa kithi ngokuyeqhela enkambweni enhle engena ekuyicabangaleni okuthandwa inhliziyo yawo. Lokho kuyinto esiyibona ngisho kwabaseduze kuthina ngokungananazi bekwenza nabo. Futhi ke nansi into ekhona, bafuna ukuba sibajoyine kahlehle ngokwabo bayazonda uma kukuthi simi siqhelelene naleyo mpilo yabo singafuni ukuyiphila njengokuba abantu bakaNkulunkulu bebizelwe ukwenze njalo futhi bakwenqaba ukuphilisa impilo ongeyona eyakhe. Uma senqaba ukuyibandakanya ekukhwabaniseni, uma senqaba ukuyifaka ngekhanda ekuyiphatheni kwezocansi okubi, uma senqaba ukwemukela ukubulawa kweingane eyingakazalwa, ungayikhohlisi ukuthi bazosithanda laba bantu, kunalokho bazosilandela ngokusijaha. EkaJuda uverse 18 no-20 abasho ukuthi ngesikhathi sokugcina kuya kuba khona abahle kusulu behamba ngeenkanuko zabo zongamesaba uNkulunkulu, yilabo abaveze kwahlukana bengabenyama bengenamoya, kepha nabathandekayo yakhelanani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu, nikhuleke ngomoya ongcwele. Mlaleli, funde ngokuba uJude ebhala lapha lokhu kuqhela ezindleleni zikaNkulunkulu kuletha ukuqayeka phakathi. Abanye abaningi bafuna ukholo lwabo lungene luhambisana nezinto eziningi zakulomhlaba. Kodwa kusikho lokho mna nawe esibizele ukukwenza. Akukhona neze lokho uNkulunkulu anakho ngam nawe. Kepha nabathandekayo yakhelanani ekholweni kwenu okungcwele kakhulu, nikhuleke ngomoya ongcwele. Khulani niqine enkosini, khulekani kumoya, ngoba impela mzane wami ungalenza iphutha longanaki kuyeza ukuzingelwa. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi uxhuma nathi ngenombolo yethu WhatsApp ethi 0677060077. Angiphinde 0677060077.